washajua wazazi. Pacha wangu mimi mwili wewe nafsi. Furaha yangu tatu sombwe na simanzi. Mapenzi upofu ntakufuata dikizani. Uje, shanichagua rusu nikutunze. Jinsi ya kukupenda nijifunze. Hadi uzee ni penzi tulikuze. Hiyo naweza guarantee. Kesho yetu sifananishe na jana. Lami na reli hazitoshani upana. Chumi mbaya about to spend my 2 days with you. Leo iko na guarantee. Takuita wangu kabla uitwe na Maulana. You're my rose but I still give you your flowers. Takupenda sahi na kasi sahi. Ni sasa hivi. Takuita wangu kabla uitwe na Maulana. You're my rose but I still give you your flowers. Takupenda sahi na kasi sahi. Ni sasa hivi. Sasa hivi.
Sasa hivi, sasa hivi. Takupenda sahi.
Sumtaku save na love emoji into your official name. PDA below woga, your license ni bet. I'll buy some boxes you can share with me. Wache kuvisit wishi na mi. Kifungu mkutole kopyu sizu bae kwa gate. Vitungu tutone ngozi uchi ujonyeshe. Si Valentine's ni kweke akas pale kwa TV. Lazma walewe and it must be me. Kesho yetu sifananishe na jana. Lami na reli hazitosha ni upana. Uchumi mbaya but I spend my 2 days with you. Leo wiko na guarantee. Takuita wangu kabla witwe na Maulana. You're my rose but I still give you your flowers. Takupenda sahi na kasi sahi. Ni sasa hivi. Takuita wangu kabla witwe na Maulana. You're my rose but I still give you your flowers. Takupenda sahi na kasi sahi. Ni sasa hivi.
Favorite artist but nakupenda nita compromise. Club date ya smocha umind vile baga sifiki price. Kuna movie kwa lapini intimate. Atuwezi shikana kwa theater. Ni kuandalie candle lit dinner. Tokens kidogo vile mita inateta. Kuna tisho flani ni mebuy buggy. Stone vile itakuva. Ati games gani hapa labda kadi. I'll never play with your heart. Twende house hunting tupange nyumba bila intention za kuika. Neza kopa gari tuende naona nyuki but yo ni trip ya nja. Hukumu wa mkato ishia kwa chai. Tuende kibanda. Yetu ni simu iko kwa moto chaji. Nende kipanda. Broti maguta maguta. You're my fatal kiwanja. Ukipotea nda kutafuta. I'm one half you're the other.
Made it.